Kaakati tuyina vaasi endala eri mu Matthew. Tuyina vaasi nnyingi ezoogera creation. But this time we are talking about rapture. Once we talk about Adam, Adam was another rapture shift. Kitegeeza that without Adam story, tewalibadde gwe ky'oli olwaleero. Neno shift teyalibaddewo. Kati respect some universal laws eziriwo. Kano bawo ky'olabirako. When you read Proverbs chapter 18, chapter 8, esula 8 olunyo olwabiri mu 2, ejja kulaga ng'omuntu yeeyogerako nga yaliwo, even before Adam. Tuyina abantu bangi abaliwo naye nga tebali mu lunyi lwa Adam. Tuyina waliwo kabaka bamuyita Maluchizedeki. Zedekia. Oyo mwetaaga musomeko naye mulina mu mutambula naye buli lunaku. Teyina muganda we, teyina muntu yenna. Osomusa mu Bebulaniya, njabanonyeza verse. Bwataba Bebulaniya nga chapter 4, it is a 6. Nenga bogera ku Maluchizedeki yali ani. Ne kabaka, I mean ne Ibrahimu jajja w'abakkiriza ga bagamba, yawanga ekime ky'ekkumi ewa Maluchizedeki. Yawangayo ekime ky'ekkumi ewa Maluchizedeki. Ndoza kansooka empozi ngena wano mbaleeta story eyo eya Maluchizedeki oba ye Maluchizedeki.